Oh, medic, you're the baddest man.
Ila wengi wao wanapenda
Maujiko.
Uyo nani tena anazingu wanapenda sana
Maujiko.
Nywele zake nyekundu chafu ila anapenda sana
Maujiko. Tunabambusa bambusa tunabambusa bambusa tunabambusa bambusa tunabambusa bambusa. Wametukabisisho. Oh, wametukabisisho. Watakubali. 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 Kwesa, kwesa, kwesa. Yeta, yeta, yeta.
Asichizo maybe stars.
Sonoza.
Fungo style. Chapa style, Baristi style. Chapikia ya wa, singi chingiza. Pambe noxi, mpeka mikosi. Shabiki kama we nako, anako. Shabiki kama we nako, anako. Niki wapa utamu wadau wangu misipendi kupewa. Waimbaji tuko shazi, ila wengi wao wanapenda. Uyo nani tena, anazingu wanapenda sana. Nywele zake nyekundu chafu, ila anapenda sana. Sendo akere menge, atushindani na mapembe. Awo pase genge, akizingua. Tuna
bambusa, bambusa, tuna bambusa.
Aya yasi ngoma yange nesipuluma mfwetu. Aya ziongi nwe Tanzania, ongeno na South Africa. Aya kwala pale nesapela mfwetu. Azo uika, kwala, kwala siya pakatiza na lengoma yange. Madifongo, ola imedi ki studio.